nze underage sinzikunda umva babe kugukunda mbiko rane zankitsanga umuntu wampemukiye nzabifata nk'ide
uzana bazu witwa pendo ibyo nakore yirurindo sinahamya ko ari bitendo gusane gama twiwumve ngubwirewe
uriya kanye buda ubeshya kumukunda
kina na dekari ubeshya kumukunda
iwe sinshobotse nagufata kunda naguteza intiga zigatura hasi we
baby naguha melodi umukoboyi usabana cyane naguha na mico agakora makihuta cyane uruganda rwawe 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 umvako umwenda wa banki uryana we umvako ungiye mideni naguhana nagukozeho inkubi cyane n'abaranzi kamere n'indenga toke ni kamenda bizarangira ngo utahe cyamunara umveko ndenze n'umusazi nunamvamo
undaburisha nagutanga mu pasi
baby naguha melodi umukoboyi usabana cyane naguha na mico agakora makihuta cyane uruganda rwawe 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 uruganda rwawe
Thank you.